Igitabo cya Esteri, igice cya gatanu. Esteri arari ku mwami na Hamani. Bukeye ku munsi wa gatatu, Esteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu rugo, Esteri amutonaho. Umwami atunga Esteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki, Esteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esteri? Cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Esteri aramusubiza ati, umwami nabishaka, uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Umwami ahera ko arategeka ati, nimutebutse Hamani kugira ngo icyo Esteri ashaka aba ari cyo kiba. Nuko umwami na Hamani bajya mu nkera Esteri yiteguye. Bakiri mu nkera banywa vino, umwami abaza Esteri ati, urasaba iki ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wasaba umugabane w'igihugu nawuguha. Esteri aramusubiza ati, icyo nsaba kandi nshaka ni iki? Niba ntonnye ku mwami akemera kumpa icyo nsaba, agasohoza icyo nshaka, umwami na Hamani bazaze mu nkera nzabitegura, kandi ejo nzasubiza umwami icyo ambajije. Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe yishima mu mutima. Ariko abonye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane. Ariko Hamani ariyumanganya, arataha atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekerereza uko atunze akagira icyubahiro, nuko afite abana benshi, nuko umwami yamukijije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukijije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera yiteguye keretse jyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye nkibona wa Muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'umwami. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati, nibashinga igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami, umusabe Moridekayi ukimumanikeho, uhere ko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama, ahera ko ashinga igiti.